waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
galab wanaagsan meel kastoo aad naga dhagaysanaysaan. Waa galab talaada bisha juun ay tahay 2023 sanadka 2020. wararka caawana waxaa ugu waaweyn: premierka gobolka victoria uu ka digay in xanuunka coronavirus uu bulshada ku sii fidayo, iyo kaysaska caalamka oo dhan ka dhacay oo hadda kor u dhaafay 9 milyan oo qof. premierka west australia mark mcgowan ayaa raalligelin ka dalbaday nin qabiir ku ah cudurada faafa oo dowlad goboleedka west australia kala mid dhigay naadsiyiintii jarmalka markii gobolku diiday inuu qaado xanibaadaha dhanka xadka ah. tiro fariimaha uu twitterka ku qoray habeenkii isniinta clay glagen ayaa ku tilmaamay premierka mark mcgowan nin awal miskiin ahaa, haddana isu bedelay nin xukun jecel isagoo isticmaalay erayo loo isticmaali jiray naadsiyiintii jarmalka. premier mark mcgowan ayaa sheegay in hadalka dhakhtarku uu yahay gaf ama qadaf.
To any of those people out there who have relatives or who went through the events in Germany from 1933 to 1945, of course he should have.
dadka qaraabada la ahaa iyo kuwii iyagu soo maray dhacdadii jarmalka intii u dhaxaysay 1933 ilaa 1945 waa inuu raalligelin siiyo. waxay ahayd dhacdo naxdin badan ku reebtay taariikhda adduunka, maadaama aan ahay nin akhriyay taariikhda booqdayna xeryihii lagu laayay dadka yuhuudda. waxaan ogahay inay ahaayeen dhacdooyin aad u xun. marka in dhacdooyinkaas lagala mid dhigo dadka Australia, way caddahay inay gaf tahay. premierka gobolka victoria daniel andrewsna waxa uu sheegay in shaqaale farabadan oo caafimaad ay albaabada ku garaaci doonaan xaafadaha ay ku badan yihiin kaysaska coronavirus ee magaalada melbourne. tan ayaa imanaysa iyadoo lasoo rogay xanibaado cusub kadib markii kaysas cusub la helay. maanta oo bisha juun ay tahay 2023 waxaa gobolka laga helay 17 kays oo cusub, laba iskuulna waa la xiray si loo nadiifiyo. mr andrews ayaa ku boorinaya shacabka victoria inay cudurka iska baaraan haddii xanuun yar xataa ay dareemaan.
this is still with us, this is not over, and I know and understand that so many victorians, perhaps all victorians,
weli cudurku waa uu jiraa, ma uu dhammaan. waan ogahay in qaar badan oo reer victoria ah ama dhammaantood ay doonayaan in xanuunkan la ciribtiro, laakiin iskama yeelyeeli karno inuu dhammaaday. haddii dadku qalad sameeyaan, tusaale ahaan haddii qofka laga helo oo laga codsado inuu iskarantiilo oo saa uu yeeli waayo oo uu waqti xataa haba yaraadee la soo qaato dad kale, waa xaqiiq inuu dadkaas u gudbinayo xanuunka, ayuu yidhi premier daniel andrews. wasiirka caafimaadka dowladda federaalka greg huntin waxa uu sheegay in xadka dalku uu xirnaan doono waqti dheer. wasiirka ayaa sheegay xirnaanta xadka ee caalamiga in lagu hubinayo waxa uu ugu yeeray inaanu noqono jasiirad ka magan gasha caabuqa adduunka intiisa kale ka socda. walaaca laga qaba inuu mar kale ka dilaaca xanuunku dalka ayaa isa soo taraysay kadib markii kaysaska jira ee victoria ay labanlaabmeen asbuuc gudihiis. laakiin mr hunt ayaa ABC-da u sheegay inuu aaminsan yahay in australia ay tallaabooyinkii ku habboonaa ka qaaday xanuunkan ilaa iyo hadda.
I think victoria is approaching this in the right way. I am hopeful that with this level of testing and this level of,
waxaan aaminsanahay in victoria ay tallaabooyinkii saxda ahaa qaaday. waxaan rajaynayaa in heerkan dadka la baarayo iyo heerka wacyigelinta iyo weliba kaysaska yar ee la helay inaan awoodi doono inaannu kontroolno ama xakamayno kaysaskaas. kaysas kale ayaana soo bixi doona, laakiin dal ahaan natiijo fiican ayaan gaarnay, waana ka gudbaynaa, ayuu yidhi wasiirku. afhayeenka baarlamaanka northern territory ayaa iscasishay kadib markii lagu helay arrimo musuq maasuq. guddiga madaxa bannaan ee la dagaalanka musuq maasuq ee northern territory ayaa ku helay kaysi purig in iyadoo la dhaarinayo ay been sheegtay, ayna lug ku lahayd fal musuq maasuqnimo oo lagu dhaawacayay dad ay siyaasadda isaga soo horjeedeen. waxaa lagu ogaaday warbixinta in Ms. Burick ay u isticmaashay lacagta dowladda iyo jagada dowladeed isku day ay doonaysay inay ku burburiso Terry Mills iyo Robin Lamley oo rabay inay aasaastaan xisbi loo bixiyay North Australian Party, kadibna ay been u sheegtay hay-adaha la dagaalanka musuqmaasuqa. Ms. Burick ayaa sheegtay inay diiday inay ku kacday afal musuqmaasuqeedka lagu soo eedeeyey, sidoo kalena waxa ay sheegtay inaysan arkin cadeymaha yaala ee lagu eedeynayo.
I wish to make it clear that I do not accept the findings in the report and I believe that I have not been afforded natural justice.
Waxaan rabaa inaan cadeeyo inaanan aqbalayn waxyaalaha warbixinta lagu sheegay. Waxaan aaminsanahay inaanan cadaalad la isiin marka laga hadlayo baaritaanka iyo warbixinta ka soo baxday. UK-na waxaa laga xusay dadkii lagu dilay weerar argagixiso oo ka dhacay magaalada Reading. Saddex qof oo ku jira macallin taariikhda dhigi jiray James Furlong iyo saaxiibadiis Richie Bennett iyo David Wales ayaa lagu dilay weerarkan oo mindi ahaa. Nin 25 jiraha ayaa la aaminsan yahay inuu ahaa qofka keligiis weerarkan ka dambeeyey, waana la xiray ninkaasi. Laakiin saraakiisha amniga ee dalkaasi ayaa sheegay inaysan weli caddayn ujeedada weerarka. Wasiirka amniga UK James Brokenshire ayaa sheegay in baaritaano ay socdaan.
It's a shocking and callous act that we have seen in Reading. And our thoughts are very firmly with all of those who
wuxuu runtii ahaa fal naxdin leh oo arxan darro ah wixii ka dhacay Reading. Waxaana tacsi u direynaa dadkii weerarku saameeyay. Waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa shaqada ay qabteen booliska iyo hay-adaha degdega ah iyo waliba dadweynaha oo xubno ka mid ah ay geesinimo muujiyeen oo ay ka qayb qaateen arrintaasi. Saudi Arabiyana waxa ay sheegtay in xajka sanadkan ee Maka laga kansalayo dadka dibadda uga iman jiray coronavirus awgiis, laakiin xannibaadaha coronavirus awgiis waxaa la yareyn doonaa tirada xajka sanadkan oo caadiyan malaayiin qof ay ka qayb galaan. Dowladda ayaa sheegtay in dadka ka soo jeeda dalalka kala duwan ee hore iyagu ugu sugnaa Saudi Arabiya loo ogolaan doona inay xajiyaan. Madaxa ururka caafimaadka adduunka WHO-na waxa uu sheegay in sida madaxda adduunku ay uga jawaabayeen coronavirus-ka ay ka khatar badan tahay caabuqa laftiisa. Hadalkan ayaa imanaya iyadoo kaysaska caalamka ee coronavirus uu kor u dhaafay 9 million. Madaxa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa sheegay inay qaadatay 3 bilood in adduunka oo dhan uu gaaro 1 million oo caabuq, laakiin milyankii kays ee u dambeeyey uu ku fiday caalamka 8 maalmood gudahood. Shir uu kaga qayb galayay dhanka internetka ayuu ku booriyay caalamku inuu u midoobo sidii looga adkaan lahaa COVID-19. Ku dhawaad 500,000 ayaa ilaa iyo hadda u dhintay caabuqa. Dad ka badan 4.4 million oo qofna waa ay kasoo kabsadeen. Saraakiil sarsare oo ka tirsan midowga Yurub ayaa ku booriyay madaxweynaha China Xi Jinping inuu ka fiirsado xukunka dheeraadka ee lagu soo rogayo Hong Kong. Hadalkan ayaa imanaya waqti uu cirka isku shareerayo xiisadda u dhaxaysa labadan quwadood, waa China iyo midowga Yurub oo ka dhashay xanuunka coronavirus. Madaxweynaha guddiga Yurub Ursula von der Leyen ayaa sheegtay in sharciga lagu soo rogay Hong Kong uu wiiqayo madax banaanida Hong Kong ee loo yaqaanay hal dal laba nidaam oo ay ku heshiiyeen UK iyo China markay UK ku wareejisay dalka China Hong Kong. Saadaasha hawada Brita oo talaada ahna magaalada Beet xoogaa roobab oo marka dambe qaaday 20 degree, Adelaide roobab iyo 16, Melbourne xoogaa roobab sidoo kale 15 degree, Sydney inta badan waa cadceed iyo 17 degree, Brisbane sidoo kale waa cadceed iyo 20 degree. Intaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa warkeenni maanta. Magacaaguna waa Xasan Jaamac.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.